I just said the black man. Akagamba, will you marry me? Obatengo kamanda. Tengo attention, ni kubanga matenga chevanda. Obuzimu wagara nyo mnange. Obuzimu wagara nyo. Echitufu warungi wanyo mnange. Warungi wanyo. Weraba quality, ebirungi kukwoni na quantity. Wamponya babanditi. Pite yote yetaka editi. Sabatera misere nonze nawe.
Jivute mungukutu.
Tukuku senyo, tuvala kikonze nawe.
Jivute mungukutu.
Kusabatera misere nonze nawe.
Jivute mungukutu.
Tukuku senyo, tuvala kikonze nawe.
Jivute mungukutu.
Come to the middle, middle. Baby girl, your body sweet like nido, nido. Katini wachiti wa sebo. Mena kufuna, I really wanna seto, seto. Kenina kwendi wakutula. Abo kesite batumanyira. Kenina kwendi wakutula. Emine mbe mkwena sura. Tumale kumwaka. Tukate kumwaka. Tupange miaka. Tulina kukati wa fendi. Kusabatera misere ronze nawe.
Jivute mungukutu.
Tukuku senyo. Tuvala kikonze nawe.
Jivute mungukutu.
Kusabatera misere ronze nawe.
Jivute mungukutu.
Tukuku senyo. Tuvala kikonze nawe.
Jivute mungukutu.
Akagamba will you marry me? Obatengo kamanda.
Obatengo kamanda.
Ni kubanga batenga chevanya.
Batenga chevanya.
Obuzimu wagara nyo mnange. Obuzimu wagara nyo. Echitufu warungi wanyo mnange. Warungi wanyo. Weraba quality. Ebirungi kukwoni na quantity. Wamponya babanditi. Vite yote yetaka editi. Sabatera misere ronze nawe.
Jivute mungukutu.
Tukuku senyo.
Kukatiwa
fengi.